fighting and blubbering here. Hit lash and canagle 18 minutes of Vinqua in Zimbica, Banavinqua in Zimbica, 12 o'clock. Apakekuna Pambil, Westcola Sako Standard Kurene. Smash FM 98.2 Gagapaku TSTV channel 841. All right, again, blubber again, Gel Clash against our ticket, Benard one on Tebe, and is our ticket in the lens. Gotta get a seat, ticket, Alla Pamkuba Smekan ticket, Senza Yonk into Yetu. And now it is the time for Liquid Radio brought to you with the comparisons with the Water Research Commission of South Africa. Kati ke mphulaphuli ke ngeliki xesha nawaka Liquid Radio Series sizabeke sifocusa ekuunderstandeni isikakhulu iCOVID-19 nanjengoko ke sisazi intoba iCOVID-19 yiyo ke engundaba mlonyeni ngeli xesha abantu ke siyazi intoba ngoku banoloyiko benoloyiko nje besiva izinto ezininzi ngalo bhubhane we-coronavirus. Abanye bayathetha ngoba isikusuleleka kanjani na abanye ke bayathetha intoba zithini na empawu zininzi nje indlela abantu abazithoyo ekuchazeni lo bhubhane oye coronavirus. Zikhumbuleke mphulaphula ke intoba ke ungathi ke uba ngaba mhlawumbi nombuzo ofuna ukuzibuzela wona ungene ke phaa ku 0213618962 gagapha 0628149918 klapho sifumaneka khona thina ke ngeli ke ixesha. Zikhumbule ke intoba for more info ungathi ke ubalandele phaa ku www.yrc.org.za ngu www.wrc.org.za. Kanti ke ngabalandela naphaa kula makhasi abo onxibelelwano YRC South Africa ngu-LinkedIn lowo okanti ke kuTwitter ngu@waterresearchsa. Ukanti ke emnxebeni mphulaphula ngeli xesha ke ndizawuthi ke ndincokole naye uMr Wandile Kamquphu uye ke ndizawuthi ndincokole naye ngeli xesha. Bhuti wamane ukubulisa empilweni kamkele enkqubeni kunjani namhlanje?
Molo msasazi, ndiyazibulisela nakubaphulaphuli bonke bezibonele.
All right. Okanye namhlanje sizawube sijonga okanye mhlawumbi sijonga indaba ye-COVID-19. Awukhona buti?
Msasazi, ndikhona.
All right. Ungakhe mhlawumbi usinike okanye mhlawumbi usichazele intoba ingaba mhlawumbi le virus xa ngaba ujongile ngokokubona kwakho intoba ingaba mhlawumbi isisaphi ngoku le virus?
Msasazi, ndiyabulela ngeli thuba. I-virus leyo okanye le ntsholongwane ye-corona ithande ukunwenwa kakhulu okokoko yathi yafunyanwa kwela lizwe laseChina kwindawo ekuthiwa yi-Wuhan. Iye yanwenwa kakhulu kwihlabathi lonke yaye phantse onke amazwe ehlabathi ayachaphazeleka and izibalo zabantu abathe bosuleleka le ntsholongwane ziyanda imihla nezolo.
Wow.
Ukanti nalapha ekhaya eMzantsi Afrika kukwanjalo izibalo zikhula imihla ngemihla ngenxa yoba esisi le ntsholongwane kulula ukuba ithi yosulele umntu ngomntu.
Wow.
Yiloo nto ke nelizwe eli okokoko umongameli weli lizwe ngomhla ka-26 phaya umatshi waye wathi sinale lockdown yabe kwiintsukwana nje ezithile ezidlulileyo yaphinde kwathiwa siku-level 4 njalo njalo kodwa yonke loo nto ayicaci intoba isifo okanye intsholongwane le ithibazeka ngokupheleleyo. Iyanda ifuneke ngoku umntu wonke amamele imiqathango okanye imigqaliselo leyo ibizwa ngurhulumente yokuba sithibaze ukosulela abanye abantu kwabo sebenaye.
Wow.
Nezibalo ke ezi zabantu abafayo ngenxa yale ntsholongwane ziyanda nalapha ekhaya ziphakamile ehlabathini ukanti nalapha ekhaya zanda imihla nezolo. Ke uyabongozwa uluntu kakhulu ukuba luyimamele okanye luyithobele le miqathango nale migqaliselo imiselweyo yokuthibaza ukunwena kwale ntsholongwane. Msasazi,
wow. Ungake mhlawumbi usahlulela into yoba ingaba mhlawumbi kuthetha ukuthini cleaning the surface noku-disinfecting it?
Msasazi, ndikuluze kancinci ke ngoku ndiyandazi nokuba ukude kakhulu na apha embokweni.
All right, bendibuza tata, uyandiva ngoku?
ndiyakuvanga
kumsakazo. Alright. Benifuna uqonde ndoba mhlambi indoni umahluko phakathi kwe cleaning a surface noku disinfecting it.
Msasazi ukhona umahluko omncinane kulamagama amabini woku cleaner i surface noku disinfect i surface.
Okay.
Nangona amagama lawo wasebenzisa ke ngendlela ezinye okanye efanayo. Kodwa ke umahluko nje umncinane, umahluko nje ngulokuba ukucocwa kwesurface, ukucoca itafile yakho, ukucoca ifoni le yakho kukosula nje ukuba inothuli uyayicoca. Okanye ke itafilana leyo yakho uthatha ilapu elinamanzi okanye elimanzi uyosule uyacoca ke xa usenza ngolo hlobo manje ukungcola. Ukususa kwakho ukungcola oko akuthethi ukuthi ukuba kukho intsholongwane kulo surface iyesuka intsholongwane ifuna ukuze isuke isibulala zintsholongwane into ekuthiwa yi-disinfector ke into yokudisinfecta.
Wow.
I-disinfection ke kukubulala kukusebenzisa iliquid ethile okanye loo nto njengesanitizer nje enokuthi ibulale loo ntsholongwane ikulo surface. Kulapho nje umahluko kukuba i-disinfection yona yokubulala intsholongwane awuyicoci nje kube kuphelele apho uyayibulala ukuba ngaba ikhona kulo surface. Ukanti ukucoca ukususa nje ngamanzi okanye ukususa ngelafu loo ndawo ingcolileyo.
Wow, siyabulela ke ngencaciso yakho dadam. Ungakhe mhlambi nanjengoko osowusichazele inoba mhlambi ingaba mhlambi ukuklina no okanye ngeyiphi indlela ekufanele intoba siya senza ngalo ukuklina okanye disinfect high tough surface.
Msasazi indlela zokuklina zokucoca ziliqela. Enye yazo kukuyihlamba loo ndawo uyicocayo ngokuthi uyihlambe ngamanzi ashushu kodwa ke ulumkele into yoba loo manzi angakutshisi ukuthi kanti ashushu kaphuma.
Wow.
Ukanti xa ufuna ukubulala intsholongwane enoba ikuloo surface ubuyicoca ilula into onokuyenza kukuba uthathe amacephe amabini ejiki ijiki leyo iqhelekileyo engenavumba okanye nayiphina ke into esondeleyo kwijiki uyixube nelitha enye yamanzi acocekileyo. Xa uyenza loo nto ke uxuba la macephe amabini ejiki kule litha inye kufuneke ungadibanisi into iyenye abantu ke baye bacinga ukusebenzisa into esifana ne-handy end nje njalo njalo kodwa i-handy end ayizusebenza apho kufuneke uyixube ndijiki le kuphela namanzi acocekileyo.
Wow.
Usenokuthi xa ungenayo ke loo jiki okanye ke loo lentuka ungena uyenza loo jiki loo lentuka loo disinfector ufuna ukuyisebenzisa xa ungenayo usenokuthatha ke i-sanitizer zikhona ke i-sanitizers ezithengiswayo kodwa kucekisa into yoba i-sanitizer mawuyisebenzise mayibe yileyo inomyinge okanye i-percentage ephezulu ye-alcohol i-70% ye-alcohol. Kufuneka ke nabantu ke bayiqaphele into yoba kwezi nto ze kukho imiqathango nemigqaliselo yokusetyenziswa ke kwezinto ezi-disinfection i-disinfectant umzekelo ezi ke sizibonayo mhlawumbi zithengwayo usenokuyithenga inemiqathango ethile emayilandelwe ngokupheleleyo icebiso ke elenziwa lelokuba phambi kokuba usebenzise lo mxube uzenzele wona umzekelo kufuneka kuqala uqinisekise ngokucoceka kwale surface uyayicoca kuqala clean it the surface leyo ufuna ukuyidisinfecta uve ulandelise ke ngokuthela lokugalela okanye ngokuyicoca ke ngaloo disinfectant. Abantu ke baye bakufuna into yoba ke mababe nee-gloves ke abazifaka ezandleni njalo njalo kodwa kufuneka ulandele imigqaliselo yomvelisi lowo walo disinfectant. Kulula kanjalo msasazi ukucoca ezindawo ingakumbi ezi zisoloko ziphathwa zizandla zethu ikakhulu kakhulu.
Wow, wow. Ndiyaqonda into yoba le virus ihlala ixesha okanye ithanda indawo apho kubanda khona and nangoku sibheka kuwinta ingaba mhlawumbi kufanelekile into yoba mhlawumbi sixhalabe nanjengoko sisondela kwi-winter season.
Msasazi ubusika masiya yazi into oba ubusika obu budla ngokuza nemeko apho ubuninzi lwabantu ludla ngokuthi lube neflu njalo njalo imikhuhlane ethefa le virus ke nayo iyangqamana kakhulu ke nezomeko zinjalo zokubanda abantu ke kufuneke ke bethande ukuvula amehlo beyilumkele into oba isenokunwena nangakumbi ke ngelixesha ke lobusika ngelixesha lokubanda bayekeke balunyukiswe ke abantu ukuba kuzawuba khona ezompawu zizawuvela ezimpawu zemikhuhlane njalo njalo ezompawu ke zezi zifuna umntu oba akhawuleze afumane uncedo olukhawulezileyo kuba kusenokuba loo flu unayo izawuske yande isandiswa kuba le ntsholongwane iye yafumana ke loo host okanye elo thuba kuba neflu kwakho seyihlala apho ibe seyinwena ke ngokunjalo abantu ke siye sibacele siyabacela kakhulu ngelo xesha ke lobusika lingenayo ukuba ukubazame ukuyiphepha into yokuchukumisa iindawo ezifana ndenza umzekelo amehlo ukutyikitya amehlo imilomo nempumlo kufuneka behleli ekhaya ke kuba ezi ndawo ndizibala zezi ke le ntsholongwane ithi inwenwe ngazo okanye ke imosulele ngazo ikakhulu kakhulu omnye umntu so nendawo ke sihlala kuzo ke sinezithande ukuzicoca qho qho lonke ixesha umzekelo ukuba ndenza umzekelo ukuba usebenzisa itafilana yakho loo tafilana ifuna ukucocwa qho phambi ngoba ubeke ukutya nasemva kokuba ubeke ukutya izitya esizisebenzisayo masicoce izandla zethu phambi ngoba siziphathe nasemva kokuba sizisebenzisile njalo njalo ke ezo zinto ke zizawusinceda ukuthibaza ukunwenwa kwale ntsholongwane koku busika sijongene nako emsasazi
wow right ke mhlawumbi ke ixesha elichanekileyo ngokulicala emveni kwayintsimbi ka-12 o'clock kobe nto basancokola ke naye ke uMr Wandile kamqhuphu thethela ke iwater research commission kodwa ke uba ngaba ke mhlawumbi nombuzo ofuna ukuzibuzela wona uzawungena ke kuphaa ku-021-361-8962 kakupha 0628-1419-18 Mr Nomqhuphu masi bheke nje izinto engisenzithu zalabo ekhandela emveni koko sakubuya siqhubekeke nodliwano ndlebe lethu ngeli
xesha
all right masibheke izinto engisenzi baphulaphula sakubuya
Ilitha labantu ngumbutho ojongene namalungelo oomama nabantwana ekuhlaleni. Njengokuba sivalelekile emakhaya ngenxa ye-coronavirus okanye i-COVID-19, sithi sililitha labantu. Akukho nasinye isizathu sokuba umama nabantwana babe ngamaxhoba empathombi nenkohlakalo emakhaya. Ukuba ungumama okanye umntwana uzibona ulixhoba, nceda uqhagamshelane nelitha labantu kwezi nombolo zimbini zilandelayo. Eyokuqala 072-076-6118. Eyesibini 072-063-4407. Usengamthumela ke uWhatsApp okanye uplease call me.
Our fight against COVID-19 is far from over, but we can take pride in how we have bound together to combat the virus. We face the unpredictable enemy, but our resilience is unwavering. We thank those on front line, the doctors, shopkeepers, and police force who have worked tirelessly to protect our country. We thank you and we salute you for your strength and for your tenacity and for your dedication to create the prosperous future for all South African. Powered by Brand South Africa. Right again, Plapo, because I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one. Plapo, I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one. Mr. Wandile, I'm going to go to the next one. suka ke phana ke Water Research Commission esincokola ke ngomba ke we COVID-19 so understand yisa ke into ba lento I coronavirus ungathi ke uyilwe njani na tatam ndiyafuna ke ngokuqonda na njengoko sisazi into ba ke kunabantu mhlambi abangafumaniyo amanzi mhlambi ezitepini abanye babo apha eMzantsi Afrika bawafumana amanzi emilanjeni ingaba mhlambi bona bangenza njani na
Nkosi Msasazi mandiyibeka into yoba asingulilo lonke ikhaya okanye asinguye wonke umntu njengoba utshilo into yoba asinguye wonke umntu onokuthi afumana amanzi ezimpompini amanzi abantu abaninzi bawafumana emilanjeni bawafumana emithonjeni zikwakhona ke ne-boreholes amanzi landwa phantsi komhlaba apho abanye abantu bafumana khona amanzi into abanokuzenza ke abantu zininzi nje abanokuzenza izinto zininzi into abantu abanokuzenza ukucoca loo manzi ke bawafumene emilanjeni nakulo mithombo and kufuneka belandeleke imiqathango ethile ke yokucoca loo manzi ukuze alungele ukusela enye yezo ndlela ukuba uwabilise amanzi lawo ukhe loo manzi emlanjeni okanye emthonjeni ufike uwabilise okanye uwabeke elangeni azawo ilanga lizawatshisa kwenzela uba lisuse libulale loo ntsholongwane amanzi mhlawumbi ngenye ixesha abanesanti isanti ke efunwa ukususwa unokuyenza loo nto ngokuthi usebenzisa iindlela nje eziliqhela zokususa loo santi kuba nalo ivirus isenokuncamathela okanye inamathele kulo santi ziliqela ke msasazi njengoba ndisitsho ke iindlela zokucoca loo manzi siwafumana kwezo sources ke ziliqela ndizibalileyo ezinye zendlela ke abantu abanokuthi ke bazisebenzise ukuba umzekelo le bendiyibala yokuthatha amanzi uwabeke elangeni xa ubeka la manzi elangeni uwabeka phaya kweli langa malunga neeyure ezintandathu ukuya kwiintsuku ezimbini njalo njalo uxhomeka imozulu yaloo mini ukanti ke na kwimeko ke yokubulala intsholongwane bendithe ke ekuqaleni usenesosebenzisa into efana ijiki onoyigalela nje emanzini ugalele kuloo manzi ke uzawuselwa ngokuthi ubulale ngenjongo yokubulala intsholongwane leyo ndizama ukuthi ke msasazi ayenzi into ongafumani manzi empompini ayenzi ukuthi uba awunanyakhelo unokulithatha lokubulala le ntsholongwane ngokusebenzisa nje ezindlela zilula ndizibalileyo kuloo manzi uwafumane emlanjeni okanye emthonjeni
wow nanjengoko kusondela ubusika and kuhlala kukhunjuzwa ithethwa kubantu intoba abantu ngalo lonke ixesha funeke bathi xa ngaba bekhohlela okanye ethimla umntu athimlele apha kwingqiniba yakhe ingaba mhlawumbi singenza njani ukuzikhusela sikhusele nabo sibathandayo
unyanisele msasazi zininzi ezinto zilibalekayo zilula zinokuthi zenziwe ngabantu ukukhusela abantu esibathandayo ekutheni bosuleleke yile ntsholongwane le ntsholongwane isasazeka lula ngezandla xa uphatha impumlo yakho uphatha umlomo wakho ukungahlambi izandla zakho njalo njalo loo nto yenza kube lula ukungahlambi izandla zakho ngamanzi anesepha zizinto ezibalulekileyo ezokuba uziqaphele zuba zenza kube lula ukuba intsholongwane le isasazeke ngoko ke kufuneke umntu encithise ukusebenzisa ukuphatha impumlo ukuyosebenzisa ukuklina impumlo yakhe ngezandla naxa akhotelayo ke kuyacekisa into bomntu makakhotele ikhotelela ngasengqinibeni xa uhlamba izandla uhlamba isandla ngamanzi anesepha kungenxa yento yoba kaloku isepha le iyakwazi ukubulala kukho unwenwe apha oluthile ethi xa kukho amafutha endalo apha esandleni somntu okanye eluswini lomntu loo mafutha enza kube lula ukuba ivirus okanye intsholongwane le incamathele kodwa ke isepha yona iye loo mafutha iwa sabalalise ibulale low host siyibiza ngehost yalontolongwane yilonto bekukhuthaze kakhulu ba abantu abangalibali into babahlambe izandla zabo bezihlamba ngamanzi anesepha qho ekhaya yena.
All right.
Enye into ke kuyafuneka umuntu angayilibali into ba emva kokuba ehlambe ezozandla ezihlambisisile nalapho emva kwezandla nje kufuneka uhlambe ungahlambe umphakathi wezandla kuphela nomva kwezandla usihlambe uphinde uthi ucoce ngamanzi acocekileyo ngemizuzwana engamashumi amabili 20 seconds. Zezinye nje zezinto ezilula ezo eziqhelekileyo umthandazi ekufuneka umntu wonke osekhayeni azenze for i-hygiene ukugcina loo hygiene nje yenza kube lula into yoba inganweni ngokukhawuleza intsholongwane ngenxa yentento ezilula esizilibalayo umthandazi.
Wow. Mr. Wandile, ndiyafuna ke ngokuqonda besides ukuhlamba izandla zakho rhoqo ngamanzi anesepha and usebenzise mhlawumbi sanitizer, ingaba mhlawumbi ngeyiphi na ke enye indlela enothi isetyenziswe ukuzama ukubetha i-coronavirus ingandi?
Msasazi, kunjalo ndisabuyela kwakule ndigqiba kuyichaza into yoba zininzi nyani indlela ezilula esinokuthi le ntsholongwane siyinqande ekwandeni. Ukuhlamba izandla msasazi yeyona nto ibaluleke kakhulu neyona yona kufuneke ngoba olona suleleko okanye olona suleleko luhamba ngokukhawuleza lwenzeka ngokuthi sibambane ngezandla njalo njalo, kufuneka ke ngoku sigxininise kakhulu apha ekuhlambeni izandla zethu. Uzihlamba nini izandla? Izandla zakho kufuneke uzihlambe emva kokukha amanzi phambi kokuba uphathe loo manzi aselwayo. Kufuneka uzihlambe phambi nasemva kokuphatha ukutya, uzihlambe phambi kokuba utye nasemva kokutyisa umntana. Kufuneka uzihlambe izandla zakho emva koku phuma kwindlu yangasese, xa ugqiba ukuthinta umntana kwaba nabantwana, okanye xa uthe izandla zakho zadibana nendawo enomchamo okanye ilindle, hlamba izandla. Xa uthe wabamba isilwanyana naziphi na isilwanyana kufuneka izandla zakho uzihlambe. Xa uzawujongana nempilo yomntu ogulayo uzawuphatha loo mntu kufuneka uzihlambe izandla zakho phambi kokuba umphathe nasemva kokuba umphethe loo mntu. Xa izandla zakho zithe zadibana ke mhlawumbi negazi okanye nayo liphina ke i-liquid odibene nayo, kuyanyanzeleka izandla zakho uzihlambe, uzihlamba ngamanzi anesepha lonke ixesha.
Wow. Lastly, tatam, ndiyafuna uqonda mhlawumbi ii-symptoms zalo bhubhane into yoba mhlawumbi zeziphi naso that siyizazi and xa ngaba sinazo sizazi into yoba zizo.
Le ntsholongwane emsasazi njengoba ndisitshile ekuqaleni isuka kumntu iye kumntu isasazeka ngokwe kwamachaphaza okanye amathe asuka emntwini, ezimpumlweni zethu, emilonyeni yethu xa siyithimla naxa sikhohlela. And njengoba uthile kwaphaa ekuqaleni msasazi, intsholongwane le iye ibe neempawu zokuqala zokuba unentsholongwane ungakhangeleka ngokungathi unefiva okanye iflu, ukhohlele maxa wambi, ubone ukuphefumla oku ngathi kuzawuba nzima. Ndifuna ukuyibethela ke msasazi into yoba thina apha eMzantsi Afrika sithanda ukuba nezi seasons zimbini, umzekelo ubusika nokwindla kanje. Ezi seasons zimbini zii-season ezidla ngokuzisa imeko apho isiva okanye umkhuhlane uthanda ukuba khona. So yonke loo nto izawuqala ukuzisa ezo mpawu zomkhuhlane okanye ifiva, iflu. Yiyo loo nto ke izawuthi ifune kule season sikuyo le nale ubusika izawungena ngoku athi umuntu akubane zompawu zokubane flow kanye umkhuhlane akhawuleze adibane nonqedo ngoba kusena kwenzeka ezompawu zomkhuhlane okanye iflu zimpawu zentsholongwane le yi-corona.
Wow.
Zilapho ubuninzi bazo ezimpawu zifumaneka ngolo hlobo msasazi.
Wow. On behalf of Liquid Radio and abaphulaphuli bethu sifuna ukuthi enkosi kakhulu tata kuyeke uMr. Wandileke kaNomqhupu ngokuthi ke uncokoleke nathi ngecoronavirus disease noba singaphepha njani na kuyo iCOVID-19 and futhi sihlale sisafe ngalo lonke ixesha. Siyabulela tata.
Ndiyabulela msasazi, ndibulela nakubaphulaphule ngokuthi nisinike lithuba nabo baphulaphule. Enkosi msasazi.
Siyabulela kakhulu. Kanti ke mphulaphule ke uzokhumbula into yoba uba ngaba mhlawumbi ufuna ke inkcukacha ezithe veje ungaya ke phana kwi-National Coronavirus website sa coronavirus.co.za. Kanti ke WhatsApp line yakhona ngu-0600 123456 ukufumana inkcukacha ezithe veje. Kanti ke for more information specific to COVID-19 and water and sanitation ungathi ke uyeke pakwi Water Research Commission special website yabo pakwi www.yrc.org.za ngo www.yrc.org.za ukanti ke ubalandele na phakula makhasi abo onxibelelwano kuLinkedIn ku YRC South Africa okanye phaku Twitter ngu @waterresearchsa. Right ke ngexesha mphulaphula ke thina masiqhubekeke phambili nenkqubo yethu kenayanzawubheka ezitengisweni zamzalo bekhaya. Xa ndibuya ezitengisweni zamzalo bekhaya sawubuya ke ndikubambe ke phaku 021-361-8962 kake phaku 062-840-1918 ubulise abo basenyongweni kuwe ngeli xesha. Ndabuya emveni kwedengiso zamzalapha ekhaya.